This is the African music mix on the Voice of America.
Salon Franck, Marc Kaboza.
Désespoir, Momo. va pesa ma disant de pouvoir à bouzo ba kakwene mwena mouchino. O moni na wenza banta baba yemi mongo ya bile. Nazando va pesa ma waki mongo ya bile. Le marque na biso ye. Oye 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 oye. Sele matuba. Mwana me mwana me mwana me mwana me mwana di di na.
Africa sound like? Find out on the African Music Mix on The Voice of America.
Con la manche, con la manche, sin nada ya con noche. African Music Mix, where genius meets rhythm, on The Voice of America.
Ça c'est la rumba des rois, bien taillé. Général Victor Oba, le général Ndolou, général Adoua Isongo, sans oublier Mouko Hilaire et Tchourou, la Russe.
Solo yebo, bando babunga kati ma solo yebo limo.
sikaye bino bato wakana baninga somo ninga pesi mokongo bokomi kotongai ezaleli mabe eza lachete bino bato oyo kozelaka traduction elobaka ke soki moninga akufi otikala mwasi na ye bino balek okotikalaka na basi ya bato bosala kebai yaki ndoki gigi fala eza lobi Bogopude me abre. Nago conse bino po na lingi bino. Paso go suete li waya ya po chika na mwasi na ye. Oyanga, ata na kufi na kutima na kutua. Nago mboma na likongo na kutu.
Something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix on The Voice of America.
Oh, bringing you the best in African music from throughout the continent. The African Music Mix.
Let your fingers do the working and your email does the talking. Send us an email from wherever you are to just where we are in our studios in Washington, D.C. Email us at africanmusicmix@voanews.com. African Music Mix is one word at voanews.com. We can't wait to hear from you at the African Music Mix on the Voice of America.
Johnny,
let me kiss.
Zunga kale chabe wine. Sha.
Uyu Johnny mwendi poni wapuzai. Wasa yesa kumu kongelezai. Uza yonda, iwe uza silai. Bati heve, heve sayonda. Uyu Johnny mwendi poni wapuzai. Wasa yesa kumu kongelezai. Uza yonda, iwe uza silai. Bati heve, heve sayonda.
Johnny, pamagelo usapema, banga mucheze sebwanji salema, akaona mini sketi nishambo vuta, kupulu puta, afuna che kututa, muzangani mwamena naitahila, enzo vele la jona kamnyengelela, waliponze Johnny enze kutiela, koma enze kutiela, manje mzanga hine anasila, kusidi la tumonga senze ohina, basi yangana Johnny enzo mutumfia, jebe, shigani johina.
Uyu Johnny mwendi poni wapuzai, wasa yesa kumu kongelezai, uza yonda, iwe uza silai, bati heve, heve sayonda. Uyu Johnny mwendi poni wapuzai, wasa yesa kumu kongelezai, uza yonda, iwe uza silai, bati heve, heve sayonda.
Eno ni chochenje la nchimambala, chikwani sa kukoni ingana mabwana, kwa panga bizi shuwa na wanjito. Hey, mwe chale tavuto.
Ma doctor bonse mwe ba muziba. Na manesi bonse mwe ba muziba. Akamba uza sila, iwe uza sila. Bani jeve siji onda.
Uyu Johnny mwendi poni wapuzai. Wasa yesa kumu kongelezai. Uza yonda, iwe uza silai. Bati heve, heve sayonda.
Uyu Johnny mwendi poni wapuzai. Wasa yesa kumu kongelezai. Uza yonda, iwe uza silai. Bati heve, heve sayonda.
Uyu Johnny mwendi poni wapuzai. Wasa yesa kumu kongelezai.
Uza yonda, iwe uza silai. Bati heve, heve sayonda.
Uyu Johnny mwendi poni wapuzai. Wasa yesa kumu kongelezai.
Uza yonda, iwe uza silai. Bati heve, heve sayonda.
Johnny, pamagelo usapema, banga mucheze sebwanji salema, akaona mini sketi nishambo vuta, kupulu puta, afuna che kututa, muzangani mwamena naitahila, enzo vele la jona kamnyengelela, waliponze Johnny enze kutiela, koma enze kutiela, manje mzanga hine anasila, kusidi la tumanga senze ohina. Basi yangana Johnny enzo mutumfia.
Jeve, shigani johina. Uyu Johnny mwendi poni wapuzai. Wasa yesa kumu kongelezai. Uza yonda, iwe uza silai. Bati heve, heve sayonda.
Uyu Johnny mwendi poni wapuzai. Wasa yesa kumu kongelezai.
Uza yonda, iwe uza silai. Bati heve, heve sayonda.
Helo ni chochenje la nchimambala. Chikwani za kukoni ingana mabwana. Kwa panga bizi shuwa na wanjito. Iye mwe chale tavuto.
Ma doctor bonse mwe ba muziba. Na manesi bonse mwe ba muziba. Akamba uza sila, iwe uza sila. Bani jeve siji onda.
Uyu Johnny mwendi poni wapuzai. Wasa yesa kumu kongelezai.
Uza yonda, iwe uza silai.
Bati heve, heve sayonda.
Uyu Johnny mwendi poni wapuzai. Wasa yesa kumu kongelezai.
Uza yonda, iwe uza silai.
Bati heve, heve sayonda.
Uyu Johnny mwendi poni wapuzai. Wasa yesa kumu kongelezai.
Uza yonda, iwe uza silai.
Bati heve, heve sayonda.
Yeah, yeah, you know how we do. We'll be the miracle recall. We don't go for DJ. You know how we do. Boomba style.
Well, let me be them chafu. Well, let me be them chafu.
Partition wrong, go hoody, hoody.
Tradition number ODOD. Atake fungo wani nobody. Atake fungo wani nobody.
Nobody like a you, for nobody like a you, for nobody like a. I make when the party. Nobody like a you, for nobody like a you, for nobody like a. I make when the party. Now, nile kwa wetu liza niki kunya
whiskey.
Roni ya kwanza chali yangu likuwa
tipsy.
Murembo moja kama Monica
ni whiskey.
Nika swamisha kama mia
mambo vipi.
Akanambia taki sorry
niku risky.
Akuwa amengara
hipster na gypsy.
Nika mwambia sunde hivit kule
gypsy.
Muda si muda tukajipata tuko
wimpy.
Manzali France America
wimpy.
Nika mwambia kuwa mpolitisha
whiskey.
Bada ya 30 minutes manzali kuwa
tipsy.
Akanambia
Rico nimekuna. Chukua hizi namba nikute nyumbani. Chukua hizi namba nikute.
Nabisha mlango hodi hodi. Nabisha mlango hodi hodi. Atake fungua ni nobody. Atake fungua ni nobody.
Nobody loved you. For nobody loved you. For nobody loved her. Amekwenda party. Nobody loved you. For nobody loved you. For nobody loved her. Amekwenda party. Now Useko lipo fika nilikuwa ready. Kama zile betches are ever ready. Juu chini mekufalia fundi franti. Pamoja na kofia Jojo Amani. Ilibidi sasa ni mambo na taxi. Paka kule kwa yule manzi. Nilipo fika nilikuwa na wasi wasi. Kucheki cheki naona majirani. Kugeuka kidogo namba tisa. Nikaamua sasa mambo kubisha. Moja mbili tatu. Minasema woi. Mteja patika.
Nabisha mlango hodi hodi. Atake fungua ni nobody. Atake fungua ni nobody.
Nobody loved you. For nobody loved you. For nobody loved her. Amekwenda party. Nobody loved you. For nobody loved you. For nobody loved her. Amekwenda party. Now
minataka taka wani tesa tesa. Salamu ni natuma wani lapa lapa. Na sejui kama kweli nita kupata pata. Chochote ntanunwa kile wataka taka. Lakini mbona
ninasihi na kutaka.
Lakini mbona
wewe manzi wanidapa.
Lakini mbona
ninasihi na kupenda.
Lakini mbona
yao 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 yao.
Nabisha mlango hodi hodi. Nabisha mlango hodi hodi.
Nobody loved you, for nobody loved you, for nobody loved her. I make when the party.
Nabisha mlango hodi hodi. Nabisha mlango hodi hodi. Atake fungua ni nobody. Atake fungua ni nobody.
Nobody loved you, for nobody loved you, for nobody loved her. I make when the party. Nobody loved you, for nobody loved you, for nobody loved her. I make when the party.
You're listening to the African Music Mix right here on the Voice of America.
Anin kaina, anin motoko go genifo. Anin kaina, anin kaina, anin motoko go genifo ya dino. Anin kaina, anin kaina, waisa wani no zara meize. Anin kaina, pani maika deise bube. Anin kaina, bube kaina yango koka. Anin kaina, pani maika deise fate. Aho wala Fatima ni wali ye miniga. Anini kaina, anini motu kogo genifo.
To your face, doesn't it?
African Music Mix.
The African Music Mix on the Voice of America.
Ikiwa sina yeye hanijali. Wape basi Kampala, Uganda, wape
sweeter than honey and less than half the calories. The African Music Mix.
African Music Mix.
On the Voice of America.
Mia pataki na nyiro fia mi gibe mia se haye yekera so mera un to kore ke gaku kakuru wa wa patale zon voire pe mo hon chale ba ma so son de tion so les supreme mia to du pata o de si so wa to na bo mia ne so avo pa komba manyo mia be wiye mi na dwe la fo mami hoop mami mami hoop e mu se hoop e chite to ba zon pa mi chite mia du we mi ba fo mia to mia be du me be we ga kwe ke la Opoya, look at the job, but for my son, the Kelana, Ola, no, so that Yale, Ahuvia, Concombi, the car, Ola, no, so grandma, cheated too. Epa, for Nusanuda, no, so good, you, Ebe, the dia, won't come, you let go, I say, come on, Hele, mene, Hele, mene, Ebe, the dia, won't come, you let go, let that machine, Hele, mene, Juba, Hele, mene. For me and Tommy, the ball, the grandma, the da, where do you eat? Kaka so,
Akaja des, ya Tommy des, eke ama des, Akaja, Akaja des, ya Tommy des, eke ama des, Akaja, Akaja des, ya Tommy des, eke ama des, Akaja, Akaja des, ya Tommy des, eke ama des, Akaja.
Man, you know where I'm from, and you know what I like. Agbaja, hey yo man, let me sing you this. The kele chumena wa, azima no ruwe benu. Kele chumena wa, kele chumena wa, azima no ruwe benu. Kele chumena wa, hele mene,
chuba,
hele mene,
chuba,
hele mene,
chuba,
hele mene,
chuba.
Agbaja
des, ya tomi des, eke ama des. Agbaja, agbaja des, ya tomi des, eke ama des.
Now, spécial dédicace à tous les DJ du Togo. Aïe 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 aïe
aïe aïe aïe aïe aïe
If you want to hear the best music, you've already found the place. The African Music Mix on The Voice of America.
Ya cabasu, venía de
carabulas dominí.
Huele tanilla
tenina kan masi
uwe uwe
lokanina maso fobado
kel batena makita la morta
lokanina maso fobado
kel batena makita la morta
lakin fokurtani jaka masu minia de General San Kede Ana Sibu Sibuya Lewele De San Kede Ana Sibu Sibuya Lewele De
Mama
Mushakil Yakwani, Otesubini Atadibinga, Birbuchi Zolma.